femmes du Mali.
ana bado bale temdere e nogay garanide hakkeji tomante en golloje limari do imade mudun yo beenande yimbe no ngurda hasini wombe le rafingure fawarde e yolbere hikka yambere jeddo berde nyalal mudun faanda notagol neddaku yambinama le wattu tiddo do ko buri milioji e ujinaji temet taton neddo kasendini noterede nyamdu gawo moti tumbutu yimbe mudun fu paminama do beedo daranibe kabar neddaku nderi tumbutu rewbe golloobe kabar notagol neddaku nan wana welaabe feyi le ko kettina sere le golleji debe ngadata ton fatal madan konare o darani do kabar mudu to tumbutu to wonko sefodi e kejada mem mami namoro kedadammo
odo sisil o na jogi nafa sanne minen rewbe fuf teddinama bangal mudu minen kooni dum sanne so gogo haale wona fey hunde yafunde wonande rewbe be gudu fuf kala watu so inde debbo indama bangal golleji neddaku dum yafana fey worbe be sabi yo yaade der nokuji di denago wala e mudum tamene lebbiroji minen kay mbobi tawede wona nyande fufu belta hore tawede dido sifaji di yalla min beedoro famu so neddo na golle ONG dum do na jogi na fasane ane worbe njarobe rewbe kay kanda e dum fey minen kay mi tewtan yar yeso derande rewbe famda fey e le leydi dum dun min kabonto
toutes les femmes du Mali
faba derew fa keba gesa no demina tay anande ini woni imade imadara saganagol mo ONG Ahmed wadi kuchala imadara o wadi heedi laamibe daranibe dum bangal sariyaaji kedan di ndema limari do fawarde e yewtoreji do radioji masinadu rele communautaire be janginama do heejo fesugol no totingol be ngi warate fawarde e no nyawbe nabirte yeso jandene tilima talatare jabbinde de wadi ndagu nyalade juyi walde sadji fami en sigasodu kebi talatarnde ballegu ko yata fa e miloji nay sefa ngal do dokal yo kaaki gollirdi fawarde du en peegu totinirte goni hen imade mon yo boytude maya maya sukabe kanyo e rewbe yo du hakilantaku kena jemukan leko USAID iti jawdiko yo do kadude ende yewtere rewbe mali mangal mudu fu yentawde yontere waro.